Nkoze mukama sabonsasire tata yekwe bwesige bwange tewali mulala kitange kyenvudde nzize
joli
ganenenya
joli
yekwe amanye
byange
tata sasira
nzo mwana wo
mpamanyi
mukama nize kibi Yesu kine kitula muze kiwangule mpamanyi mukama nize kibi Yesu kine kitula muze kiwangule.
Sijendi mukama ekyuse kyuse Yesu kyenvudenzi jajoli kitango nyambeko zuno ebimpaga
misude
olenge ebyo byosima
yenkwemanyi gange okuva kati ntegende teryakwenkana Yesu oli mulwanyi sabalero ompanguze teri okwenkana Yesu oli mulwanyi w'amaanyi yekwe kwensabalero ompanguze.
Ndabintegedde mu nsi eno temuli kalungi ebyokutta bikyase nnyo buli wamu biwoobe yaayo ekisigadde nze
kaninde Yesu
byesuubire
ennina eddungi
nga tuwonye
emitawaana gy'ensi
omukwano gwo
ngwesunga nnyo
owooluganda fuba obeereyo mwatu guma tova mu lugendo tusanyuke kwolo nga tuwangudde owooluganda fuba obeereyo mwatu guma tova mu lugendo tusanyuke kwolo nga tuwangudde.